kuwamponya bali balumya obulamu bwange ne bamenyamenya omutima gwange nga sirina kwenyumiza bizibu byange wagenda nonyiganyiga amapesa gange nenerabira ebizibu byange na bonna bali bamenya omutima gwange kunyolo oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mu kibaya emito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera kyobaomanya kale natuzaniya ekyokukwagala wakinsomesa bwebeera nange tulipanga duniya biroto tubizimbe nga batulaba kigambo lavu kankuwe kansige nkungule nga byensize omwana maaso gandege jana kumuwasa embaga makete nalayira okumutawa kirinfe bozinga mwagala kukuma lumbe you be the mother to my baby one day you know I loved you from the first day ekirabu kandete okwagala omulungi binyuma awala ibinyuma obulabu kansombe kale ne bwe buziba kukunulira awala isitamwa ekirabu kandete okwagala omulungi binyuma oba nkutijise nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mu kibaya bebito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera munangero talyeno nange sifuna tulo zewotali obulamu bwansobera oba obulungi bote babutunda wano mu maduuka naye abayaye bali mumazeyo bastimedia kutenda bwe walungiwa arafati fefe busi bakutumira nsiba kumi mwene linnya baliwulira guno mukwano ekirabu kandete okwagala omulungi binyuma awala ibinyuma obulabu kansombe kale ne bwe buziba kukunulira awala isitamwa ekirabu kandete okwagala omulungi binyuma awala ibinyuma obulabu kansombe kale ne bwe buziba kukunulira awala isitamwa oba nkuteke ku nyolo oba nkunaze gansuwa oba nkufule muwerobere mu kibaya ebito banga wantereka mu cupa nsaana kukebera.